zenbury.com. Super Vibes.
Wasadandidziwe ngomwe ndikukula muna likatapila kundikonzela mori ndiponde akuwelenga mabuku ofuna kudziwa chisisi cha moyo akumata mashuma ofuna kutandizidwa ululuka tata chifuwa mwanga ndimaimba kitalalanu mabala amapola ndimauwanu muni mphamvu munyimbo yanu ndikaimba ki Mumabwela ndiko komo you cover me bomwe ndikulila yo my jairi Mauanu ndiwo umetima mvela Tika sautidwa ndiwo umetima shita Italalanu ndilo umetima imba Ife tika todwa timachula tinalanu Jo watangatila moyo wao kafika potodwa femu zelu zanga ndiza chabe chabe gitala ndilo nditama vama lavu vika suzga vandala mavika suzga maubali yaka solo bana ndi jimba gitala mauanu ndiwa umetima mvela tika sautidwa ndiwa umetima shi Italalanu ndilo umetima imba Ife tika todwa timachula zinalanu
www.amadzambiwe.com